From Niger Remix.
Yes, Wangadi, yes.
Vinox Records.
Oh, sir. Step a step a bye. Don't mind that girl. Again.
Vipi makasisi, nasikia siku wizi Mumesha, chafu wa dini Hekalu la Mungu, biashara na injili Pasa tajiri wa umini masikini Usipoto wa sadaka, unaitwa we jangili Oya kasisi, nota shingi ngapi Nikuje na ngapi, au mademu wangapi Muke wangu lene kesha, sija mwona tena Nasikia na deseka, hana chafu mega Hila nsipu mwona tena, mulaze malipema Sisi walipewa kibali na Mwenyezi Mungu ili wahubiri injili ya Mwenyezi Mungu Banala ya injili wanahubiri uongo na neno la Mungu Wanapiga domo domo ni kama kasuku wanataja jina la Mungu ili wawe madatiri Hawana nidhamu, hawana hadabu Huku wanajisifu heti hao ni wakuu wanajifanya watu pavu Kume ni wakumbavu wanafanya miujiza Hajabu hajabu hili tuwasifu wanabudu sanamu Oya kasisi Nota shingi ngapi, nikuje na ngapi, au mademu wangapi Muke wangu lene kesha, sija mwona tena Nasikia na deseka, hana chaku mega Hila nsipu mwona tena, mulaze malipema
Call.